Nitume, nitumie, vyovyote utakavyo baba. Baba nipe kibali, niwaamshe wana wako. Kama jogoo asubuhi, niwaeleze wema wako. Ni mengi umenifanyia, ni mengi umenitendea. So much you have done for me, Lord. A lot I have to give thanks for. Nitume kama Daudi baba, nipende kama Daudi baba. Nitume kama Daudi baba, nipende kama Daudi baba. Nitume, nitumie, vyovyote utakavyo baba. Nitume, nitumie, vyovyote utakavyo baba.
Kuze saa, kuze saa, choya gana chengeda.
Mchenyanja na dukira jodi njaga la pitenga na awo we walunda mungaba weleza awo like soul na itanga na awe kato na mchenyanja na dukira jodi nzise jodi nzise jodi okulele munse mukama nzise jodi nzise jodi okulele munse
nitume nitumie vyovyote utakavyo baba nitume nitumie vyovyote utakavyo baba
kuze saa choya gana chengeda ah, choya gana chengula
baba nipe kibali niwaamshe wana wako kama jogoo asubuhi niwaeleze wema wako
kase kwanga mbazukuse kumachase kwanga mbazukuse kase kwanga mbazukuse kumachase kwanga
nitume nitumie vyovyote utakavyo baba nitume nitumie baba vyovyote utakavyo baba
kuze saa choya gana chengeda ah, choya gana chengula
kwa wagonjwa na wajane baba
nitume, nitume baba
kwa wale vina wapenda anasa
nitume, nitume baba
ah,
choya gana chengenda
ah,
choya gana chengula
Nitume, nitumie, vyovyote utakavyo baba.